Na mimi ya kila situation, wacha na diura gwefunga leso. Wekula mvako niko vacation. Chuki ni mateso, news compasso, gazeti nation. Informa melet information.
Arif silusamu nitishu hana. Hutaki salamu wesiri hana. Cheki kuna set. Drowning in my sweat. Luku, luku, luku. Kapinga figure eight. Luku, luku, luku. Manjenge wana tushuku. Hawanjui tumekula mbuku.
Yo, una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Atusiuni munga uzu wapana, uini mana Batman, bazu kamili. Nilikuwa tu na sitini, wakani punguzi hadi ya msini. Angalau Bronx na kuzo New York, Brooklyn anakula tiffin. Sarata commercial squeezy, anadunga Wall Street.
Milson niko bila pesa unless na niko kuni pleasure. Saiti kajanyesha already, yeah, shan feel pressure. Bitch on a day vacation, snitch on a day mutation. Mina lack motivation, puff passing to attention. Intentions, the things I won't mention. You see na mimi yo situation. Lea my keep on the low, but cash on it to address nation. Kenya squeezy kuna matata, wana vuka bota vila nataka. Welcome kuchafua, wana hata mkio kutata kataka. Fast.
Drowning in my sweat.
Luku, luku, luku.
Kapenga figure eight.
Luku, luku, luku.
Manjage wana tushuku. Hawajui tumekula mbuku.
Yo.
Kama umechoka kuniona,
change your view.
Isi tukiwa msiku utapona.
Wapi? Bellevue.
Ulijoje na support blues.
Jue venyo kwa masi dude.
Na staki kusound rude. Mi wasidishi masi food. Niko stu sioneka ni streets kama
Bums in Nairobi.
Monday blues si uzi kilingi na bumpy rides za mushogi. Mareda ina bado sioni, but still na feel euphoric. Mamanzi wa boring plastic, everything ni kak and poly. Luku fisa imoi, tunaipiga za kibuje buje. Walking duve kubwa kubwa jackets kuficha bunde. Ni ukwa class na pull up na ski mask na kuwa check you today. Luku ni fisa, luku ni steamer, luku yo. Diriba yo.
Who's that dude? Ping that coup. Kila cho check, do not beat that. Look at you. Your friends we coming. Never catch an L, I'm running. Budali kaka 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 kangwa. Don't do it. Check my speed. Boys in blue, walishika boy wangu li mcheki kwa news. Boys on a beef na mimi judemi yake unitumianga nudes.
Hush, hush, hush. Yeah. Think twice, buda talk less. Hisi bitch in contest. Kuna deal na ivisha, ikijipa ndalipa. Buda save your nonsense. They say I'm corny. Juu nilisema pesa ndo huni make horny. They still wanna con me. They still wanna call me. Ni wapesho na beye jioni. Hiyo pia ni maoni. They think they know me. Don't you try me.
Wambie tuna drill adi tutoboe. Wona dream chungo siko joe. Ngoi na idim ndo asiko hoe. Tumia ganji ndo ikuzoe. Bitch nigga endwa kupodoe. This nigga wezi kuni avoid. Wezi fika wacha kujienjoy. Mshiko mkate kate. Tukimkosa tunachinja paka yake. Ninini inafichoga kwa pafa jacket. Asomba kama dia pate shake yake. Wife sio bleacher chaka late. Side chick mwicha wacha nonsense. Ngoi tinga washa sanze. Skasi uringa so sumwachi.
Niko na mimi ya kila situation. Wacha na diura gwefunga leso. Wekula vako niko vacation. Chuki ni mateso. News compasso, gazeti nation. Informa melet information, yeah.
Arif silusamu nitishu hana. Hutaki salamu wesiri hana. Cheki kuna set. Drowning in my sweat. Luku, luku, luku. Kapinga figure eight. Luku, luku, luku. Manjenge wana tushuku. Hawajui tumekula mbuku.